Icyo twakora mu gihe ubucuti bujemo agatotsi. Gianni na Maurizio bamaze imyaka igera kuri 50 ari inshuti. Icyakora umubano wabo wigeze kuzama agatotsi. Maurizio agira ati nanyize mu bihe bikomeye, nkora amakosa akomeye yatumye tutavuga rumwe. Gianni yongeraho ati Maurizio niwe wanyigishije Bibiliya. Yari nk'umubyeyi wanjye mu by'umwuka. Bityo igihe namenyaga ibyo yari yakoze nagize ngo ndarota. Numvise ijuru ringwiriye kuko nanizi ko tutari gukomeza kuba inshuti. Numvise ntereranywe. Inshuti nziza ntacyo wazinganya kandi ubucuti burambye ntibupfa kwizana. None se mu gihe ubucuti bujemo agatotsi twakora iki? Dushobora gukura isomo ku bantu bavugwa muri Bibiliya bari inshuti nyakuri ariko ubucuti bwabo bukaza kuzama agatotsi. Mu gihe inshuti ikosheje. Dawidi wari umwungeri akaza no kuba umwami yari afite inshuti nyanshuti. Ushobora kuba uhise utekereza Yonatani ariko Dawidi yari afite n'izindi inshuti, urugero nk'umuhanuzi Natani. Bibiliya ntivuga uko ubucuti bwabo bwatangiye ariko Dawidi yabwiye Natani cyari ku mutima we nk'uko uganira n'inshuti magara. Dawidi yifuzaga kubakira Yehova inzu. Ashobora kuba yarifuzaga kumva ibyo Natani atekereza kubera ko yari inshuti ye kandi akaba yari afite umwuka wa Yehova. Icyakora habaye ikintu cyashoboraga guhungabanya ubucuti bwabo. Umwami Dawidi yasambanye na Batisheba arangije yitisha umugabo we Uriya. Dawidi yari amaze imyaka myinshi akorera Yehova mu budahemuka kandi ashyigikira ubutabera. Ariko icyo gihe yakoze icyaha gikomeye. Byari byagendekeye bituma umwami wari usanzwe yitwara neza. Ese ntiyiyumvishaga uburemere bw'ikosa yari yakoze? Ese yibwiraga ko yashobora kubihisha Imana? None se Natani yari gukora iki? Ese yari kureka abandi akaba aribo babibwira umwami? None se ko hari abandi bantu bari bazi uko Dawidi yicishe Uriya, kuki Natani yari kubyivangamo akavaho yiteranya n'inshuti ye bari bamaranye igihe? Natani yashoboraga no kwicwa iyo abivuga. Ubwo bwoba bwari bufite ishingiro kuko Dawidi yari yaricishije inzirakarengane Uriya. Icyakora Natani yari umuvugizi w'Imana. Uwo muhanuzi yari azi ko iyo yicecekera umutimanama we wari kwangirika n'imishyikirano yari afitanye na Dawidi ikazamo agatotsi. Inshuti ya Dawidi yari yakoze ibintu byari byatumye adakomeza kwemerwa na Yehova kandi yari akeneye gufashwa ngo yongeye kugirana na Yehova imishyikirano myiza. Dawidi yari akeneye inshuti nyanshuti kandi Natani yamubereye inshuti rwose. Dawidi yari yarahoze ari umwungeri, bityo Natani yashatse urugero rumugera ku mutima. Yamubwiye ubutumwa bw'Imana mu buryo bwatumye yiyumvisha uburemere bw'ikosa rye kandi agira icyo akora. Wakora iki umuntu ufitanye ubucuti yakoze ikosa rikomeye cyangwa yakoze icyaha gikomeye? Ushobora gutekereza ko uramutse umubwiye ikosa rye byatuma mudakomeza kuba inshuti. Ushobora no gutekereza ko kubibwira abasaza b'itorero byaba ari nko kumugambanira. None se wakora iki? Gianni twavuze tugitangira agira ati nabonye ko hari icyari cyarahindutse. Maurizio ntiyari akinyisanzuraho nka mbere. Niyemeje kugira icyo mubwira nubwo bitari binyoroheye. Naribazaga ntari kose ubundi ndamubwira icyo adasanzwe azi. Ashobora kutabifata neza. Ariko nibutse ibyo twari twarigiye hamwe mbona imbaraga zo kugira icyo mubwira. Maurizio nawe niko yari yarabigenje igihe nari nkeneye ubufasha. Sinifuzaga ko ubucuti bwacu bwahagarara ariko nanone nifuzaga kumufasha kubera ko namwitagaho. Maurizio yongeraho ati Gianni yambwije ukuri adaciye ku ruhande. Nari nzi ko ntagombaga kumuryoza ingaruka z'imyanzuro mibi nafashe cyangwa ngo nziryoze Yehova. Bityo nemeye igihano kandi nyuma y'igihe nongeye kugirana na Yehova imishyikirano myiza. Iyi nshuti iri mu bibazo. Dawidi yari afite izindi nshuti zamushyigikiye mu budahemuka igihe yari mu bibazo. Umwe muri zo ni Hushayi, Bibiliya ikabivuga ko yari inshuti ya Dawidi. Ashobora kuba yari umutware mukuru w'ibwami, wari umutoni w'umwami, rimwe na rimwe watumwaga gusohoza amategeko y'umwami mu ibanga. Igihe Abusalomu umuhungu wa Dawidi yigaruriraga ubwami, Abisirayeli benshi bashyigikiye Abusalomu ariko Hushayi yakomeje gushyigikira Dawidi. Hushayi yasanze Dawidi aho yari yahungiye. Dawidi yababajwe cyane n'uko yagambaniwe n'umwana yibyariye n'abantu yizeraga. Icyakora Hushayi yakomeje kumubera indahemuka, yemera kujya mu butumwa bwari bugamije kuburizamo ubwo bugambanyi nubwo yashoboraga kuhasiga ubuzima. Hushayi ntiyabikoze bitewe n'uko yumvaga ko ari inshingano ye kuko yari umutware w'ibwami, ahubwo yabitewe n'uko yari inshuti nyanshuti. Kubona ukuntu abavandimwe n'abashiki bacu muri iki gihe bose bunze ubumwe batitaye ku nshingano bafite mu itorero biteye inkunga rwose. Iyo urebye ibikorwa byabo ni nk'aho baba babwirana baturi inshuti yanjye atari ukubera ko mbitegetswe ahubwo nuko mbona kufite agaciro. Ibyo nibyo byabaye kumuvandimwe witwa Federico. Inshuti ye magara yitwa Antonio yamufashije kunyura mu bihe bigoye. Federico agira ati Antonio akimara kwimukira mu itorero ryacu twahise tuba inshuti. Twembi twari abakozi b'itorero kandi twishimiraga gukorera hamwe. Bidatinze yabaye musaza w'itorero. Uretse kuba yari inshuti yanjye, yanambere intangarugero mu birebana no gukorera Yehova. Federico yaje guteshuka. Abasaza baramufashije mu buryo bw'umwuka, ariko ntiyongeye kuba umupayiniya cyangwa umukozi w'itorero. Antonio yabyitwaye mate. Federico agira ati niboneraga ko Antonio yiyumvishaga uko narimbabaye. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo ankomeze. Yanyitagaho mu buryo bw'umwuka kandi ntiyigeze antererana. Yanteye inkunga nongera gukomera mu buryo bw'umwuka kandi sinongera gucika intege. Antonio agira ati namaranaga igihe na Federico. Nifuzaga ko anyisanzuraho ntagire icyo ampisha akambwira n'akababaro ke. Igishimishije nuko nyuma y'igihe Federico yongeye gukomera mu buryo bw'umwuka kandi nyuma yaho yongera kuba umupayiniya n'umukozi w'itorero. Antonio asoza agira ati nubwo tutakiri mu itorero rimwe twarushijeho kuba inshuti. Ese umva waratengushywe? Nta kintu kibabaza nk'uko umuntu w'inshuti yawe magara agutererana mu gihe wari umukeneye cyane. Ese wamubabarira? Ese ubucuti mwari mufitanye bwakongera gukomera nk'uko bwari bumeze mbere? Tekereza uko byagendekeye Yesu mu minsi ya nyuma yamaze ku isi. Yari yarabanye n'intumwa ze zizerwa kandi bari bunze ubumwe mu buryo bwihariye. Byari bikwiriye ko Yesu azita inshuti ze. Ariko se byagenze bite igihe yafatwaga? Izo ntumwa zarahunze. Petero yari yavugiye mu ruhame ko atari guterera na shebuja, ariko kuri uwo mugoroba yahakanye ko atari azi Yesu. Yesu yari azi ko yari guhangana n'ikigeragezo cya nyuma ari wenyine kandi yari afite impamvu zumvikana zo kumva ko yatengushywe. Ariko ikiganiro yagiranye n'abigishwa be nyuma y'iminsi mike azutse ntikigaragaza ko yaba yarabarakariye cyangwa ko yabarwaye inzika. Yumvaga atari ngombwa gusubira mu makosa y'abigishwa be harimo n'ibyo bakoze mu ijoro yafashwemo. Ahubwo yahumurije Petero n'izindi ntumwa. Icyagaragaje ko yari abafitiye icyizere nuko yabahaye amabwiriza y'uko bagombaga gukora umurimo ukomeye wo kwigisha. Yesu yabonaga ko intumwa ze zose zari zikiri inshuti ze. Urukundo yabakunze rwabakoze ku mutima cyane ku buryo bari gukora ibishoboka byose ntibongere kumutenguha. Koko rero bakoze neza umurimo Yesu yasigiye abigishwa be. Mushiki wacu witwa Elvira yibuka ko hari igihe yagiranye ikibazo n'inshuti ye yitwa Juliana. Agira ati igihe yambwiraga ko yari yababajwe n'ibyo nari nakoze numvise nigaye. Yari afite impamvu yo kundakarira. Ariko cyankoze ku mutima nuko yarampangayikiye ahangayikishijwe n'ingaruka iyo myifatire yanjye yashoboraga kungiraho. Nzahora mushimira ko atitaye ku makosa nari namukoreye, ahubwo akaba yarababajwe n'uko ibyo nari nakoze byashoboraga kungiraho ingaruka mbi. Nashimiye Yehova ko nari mfite inshuti yari ishishikajwe n'icyatuma amererwa neza kuruta uko yitaga ku byiyumvo byayo. None se inshuti nyanshuti yitwara iti y'ubucuti bujemo agatotsi? Iba yiteguye kuganira ku kibazo mu bugwaneza ntacyo mukinganye. Iyo nshuti bimeze nka Natani na Hushayi bakomeje kuba indahemuka mu bihe bikomeye kandi bimeze nka Yesu wari witeguye kubabarira. Ese nawe uri inshuti nk'iyo? Igice kirarangiye.